nataka mjue hivi. Niliahidi kwa sababu nilisimama sehemu nyingi na nikawaambia nitasimamisha mambo ya extrajudicial killing. Wakati hii matatizo ilianza ya extrajudicial killing, mbeleni ilikuwa ina target Waislamu eti kwa sababu ya mambo ya Al-Shabaab. Lakini mwisho, kwa sababu mambo yakianza maovu hayana kiwango na hayana kiasi. Finally, what happened? It was no longer Muslims. We ended up with bodies in Garissa huko kwa Ariva. We had a whole container ya kuua watu hapa kwa Kilimani police station. Ile niliwaambia, no Kenyan will again go through maneno ya extrajudicial killing. It will never happen.